give me kind of love I've never seen before. Darling, show me the way, love is beautiful. Hawangu sama kinguva, pindi mafuriko. Sio wabara barani kumpati kwa soko. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana na mioyo ikaridhiana. Nimesha za mapenzi ni na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulisha ya vuka. Baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Oh baby, you're my sugar, you're my sahari, you're my sugar. Mezima kwako wewe, majiku kwako ja, na ile ya penzi lako wewe. Kishi wakiagua mizangu dua, nimekuchagua iwakinyeshe mvua. Raha ya mapenzi ni akili zikiendana, macho ya kitizamana na mioyo ikaridhiana. Za mapenzi ni na mimi nakula ujana, mapenzi ya kugombana tulisha yavuka. Baby, you're my